Stream and download music on www.malawi-brain.com.
Yeah, yeah.
Oh, we can beat.
Abuza utembe nuke ntima anakufunira zabwino anakuza utembe nuke ntima anakufunira zabwino anjalako likuyenda bwino anakufunira zabwino njito yako Ikuyenda wino
Moyo wako Ulipa wino
Business yako Ikuyenda wino
Moyo wako Ulipa wino
Taona moyo wa sinta Sintu sikuyenda
Moyo wako Ulipa wino
Nakuza utembe nuke ntima
Anakufunira zabwino
Anakuza utembe nuke ntima
Anakufunira zabwino
Anakufunira zabwino
Anakufunira zabwino
Anakufunira zabwino
Anakufunira zabwino
Sintu sima sinta
Moyo wako ulipa wino
Ayese mu community Ama kukurupirira
Moyo wako ulipa wino
Kakale pa business Umakala wenzi
Moyo wako ulipa wino
Minyama masoka Zonse sima taligira Echifugwa uli ndi Yesu Anakuza utembe nuke ntima Mbale wanga
Anakufunira zabwino
yeah, yeah, yeah. Anakuza utembe nuke ntima
Anakufunira zabwino
Anakufunira zabwino Anakufunira zabwino
Anakufunira zabwino
Anakufunira zabwino Anakufunira zabwino Anakufunira zabwino Anakufunira zabwino Anakufunira zabwino Anakufunira zabwino Mbale wanga Uga mutokose
Stream and download music on www.malawi-brain.com